Kike fumojo miandia rubaini Unitoki bu Masaya shirini na mane Uondoki tu Kwenye moyo wangu jenga Sawa Mana kila unapodunda bu Unataja jina lako Kwenye moyo wangu ishi Taka sema suna yona sura yako You're my angel Oh la 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 you're my everything yeah. You're my sweetie Ta-ra-ra-ra Minataka nawe, 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 nawe Don't you go
Wakajaribu mloganzila Itira kesha na kumbea Ndo kisha na jombea All the city is loving yeah And I promise to never share My baby boo Asambona unishihamu Kuto kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Baby siyo tudamu Ata figyo nda kutulea Don't you go away
Don't go, don't go
Sio ni kama tapata zaidi ya wewe Don't you go away Minataka niwe na wewe Don't you go
Baby, away
Sio ni kama tapata zaidi ya wewe Don't you go away